Studio Tamani, Halaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bare noga e jeegom lewru October jena yamde soki do Studio Tamani der Maison de la Presse Bamako njottino no do kabaruji du yumar weygal. Ko nayri bangal liddi bamde mofti fa njottido akuli koro kay kany e Bamako fu wotto jono wiama hebudi don wona ko yafi fe kambe sordo be fa yotto yo awobe wombe tombe e nyamobe fu kolliti mettiji mudan sanne datul hakkunde Bamako kany yeli man be bi eruji noka inay ngatta wotto jono so keba yottade jamaare wonde tonde holliti ti dalaji de jogi nyaloma hande no min tiloto min nabama fa nokko no dirtedo san altinere wondi lumma e mangoton jamar yottoton tonde homo furdan wondi hebude ko Allah watti e gedo mudon bi wonno sembe kabaruji be min jogino do betande bi bismillah modon e nade Umar way galo joodi do mikoroji dido kanko no dirta no humu jiro won to boggi jamde to motti nyaloma hando be bi hebude ton liddi dum wana ko yafe no be kolitir widle o don nokku kambe dum won awobe wonbe ton be fa yotto sodo sotte liddi wonbe ton be fu be kolititi dalaji ko be jogi nyaloma hande o fa kebe famtar kedden Ali Cisse Ousmane Niali Boudi
waita gol wakati o beedaade tobo mongo sabimbini dum non holitiri wiide Bukari Gindo lamido golirgal kumani do awgal le lamu muti
non constatons que la
min taki taki yide liddi buyteke le lamu muti misalu le di lebi tati ton ngaji ujinaji tati liddi tan woni ko heba tawene le lebi tati yabbinode ton ngaji ujinaji jitti woni ko heba non
passé qui était de 8000 tonnes
o do kabaru ka latike sababu beedude cogu kilo liddi le lumoji ngallornde to woni ko nimsi kanko Halimatu Maiga ardi rawbe grossis enjayo be liddi ni region o
bi ko ni wattu gon en joni o cogu liddi ana gondi e beydade hinyaaji ko sottida handen ujinere temedidi ana hebirteno temenay debbe sappo somaji ko hebirteno debbe yaade debbe sappo handen yeyfa temedere debbe sappo yaade temedere e malli hemere
ko lirgal kumani do awgal le region o kana narda ana narda rewbe yewon waawi waytirde juude mu em le golle ko wondi wadde ko mo narda worbe kanyu em nayro bangal golle margal liddi galewi mabbe dido dabreji wajibi kina kanan ko be lindi watta hen koyde mudum yella ana heba faaba debbe ton ko intala ag bilal heba ni studio tamani iwde mutti
se iwri mutti garda hakkuno kuli ko rokanye Bamako wattu jono be bihi wonno kuli god anton sa yifa cioda kilo lingu dum yaham fa temere joy liddi god anton dum be bi dum jabbato ujinere jati se fa fa kebe fam tarfaande kedde Ousmane Niali Boule Ali Cisse
kulli kor horebe bangal aw galli ikulli tiwide kabar mudun an hulini le o wattu kajatu fofana woni hore je fedde awtobe wom e kulli kor
mangambe soni saaje ana heddi le ndiyan dam hebugol liddi wana ko neewi ittobe njaari ni kanye kaaje ana don liddi wala futu waawi sudaani wala funu mi baawi wadde fami keba liddi
Bamako e kay meden metta rafi golli dal hakunde amen kanye humini be golle barasiji de onokku dun yo hala bazumana kumari kanko wonno hore je fedde leydi ni kumini be awgal wom e Bamako e kay
baraj markala ono mu intene won nokku njoppa to liddi waawi no yaborale na baraji gibar do jom o liddi wala futo waawi yaborale makko wala fu nokku mo njoppi to liddi waawi yinaade no yidiri na du heba ko nyaama sabi machine ngaji do
betige fandu golli ilati sababu fa cogu mun beydo du won nokku metti jamarande ko kolliti e be darte kanan ko be leedi ndi pied dabareji fewde oti Allah
dido kabaruji farba hebe do beme ame ande to do page Facebook kanyo compte Twitter Studio Tamani sen iwrude ngarda nokko no dirta do yeli mani do woddire gallure Bamako de ko yata kilo ngaji temede jeego do kabaruji puddata do mi halni non tit Allahji ko jamarde jogi ton so tam arande eruji sappo yim elo ngarda no le hen wattu jono jamarde wadan ko yata eruji noga e nayso heba yottade yim elo wombe tombe kolliti metti mudo nyaloma hande no sanne kambe darboto mobilaji be dubbe bisa ji wakkati fu idum bonnaton mobilaji mabbe fa kebe famtar kedde Mamadou Samba Seko e Fatoumata Maiga
luga kewde pongaji di mbawta ke nawtrede e nokuji di jam heewi e mudu on dun e bandu en tan ngoni do datol jema yelmane alhali ngurudo gilla dubi kewdi e wi gonbe tonbe
cianda gile abade wala ni
min anda funde min jottoto do ngol lawo ad hani milde ko boni fu sada do lawo ngol tetteji di fu ko boni abada mi tampay do lawo fafata e ngol do lawo yelmane ngol ana binni sanni le otoro bondo min goni ana buri dubi sappo han so ndungu nati mi yayfu no ngatta so dawa do lawungul no foti binnude
yungo wuitamu dunno jogi kambe ngadobe transport be mursi ko heewi sabi alhaali datongol non be holiti
asira yoronima
lawol chamtungol sedo won hakkunde bamako e jema ka hakkunde jema e kai ana buri dum funawde karuji amen ana bona remorque ngaji ana chama ne yafu kenyen do lawongol ana buri remorque ngaji nay chamdi illa 10h kenyen midan do maggol fahan min donki yottade
gila dubi kewdi chagal tobboji di nokkuji kewdi dati RN3 mbawata fi nawtrede yade gure yogaji dun na tidi sanne le cercle yelimane beedi wide yimbe gonbe tunbe draman mayga njado yelimane wal dossi yotomani
sen iwrute ngardan fa nokku no dirte san altinere den won lumo sambe kollitide jamarde iwran tatteji di fu war nanudo godo lumo sodobe ni kanya sottobe homo furdu wera wondi hebul ko wonle e gedo mudun fa kebe famtare fa ne kedde fatumata mayga e usman
ante awso magado kudo akanya
wonde juwinde darja sanne wonande jamare de nanugo lumo nyande altinere to santu haani jati fangede kulantireji kewdi ngaddete buru fufu jiadi nokku o
iwata somayaji min ngarso sottude hono oro saloko jabbe kanye oro gangaji dayla iwami warde gabu kanye kulle kecce ngaddami
nawtrade kudde mo inade ton e tawre fuf tidalla na mate e le cioggu produji di client be kay goto fuf no famiri
somayaji di fanatidi ndeya fu ben biammi cioggo buitiki ka wala fu ko minji min ka salandika biyan cioggu di buitiki sabu joni ko cioda mi kilo nyebbe purata buti tendere kanye bambari
ngolumo ko buri hewde rewbe ngadata hen kulantireji kiruduji ka be fuf e le nanga jodi denno ila ma yulumo ngo mo internet arkia toure njado sa heban dum sio tamani
komi noddata dossi de la semaine wotto joni en jaran ko nayri bangal nyaw ko ballal leedi meden di do sofa ammi fa jamdi yottiki leedi meden di wala fu dulludo wiide nyaw ko ballo mo yahamo heba sembe le hitare 2021 ko buri milioji tati bingel adama dum nangi leedi meden di fu suka be ngala dubi je dum buri tampinde kany rewbe le ciowibe fa kebe famtar kedden ali cisse fatumata mayiga
makan jara wondi e suka mudum dubi nay lenado su doktorore sabi bubal patar su do wondo yayi trawle kanyundu ana wondi e sukulla suka mako baro dubi jetti ana lenado kanyundu kanko do nyaw bubal o woni mako be do sarabe didon kanyu en ka fu holiti wiide podi ana hewi sanne le odo wakati
bingel angaddi mi gamo sella kefi woni mako biyan gorko mu dubi jetti ngaddi mi ga en kefi o mauni e mako hore de mu wullanta fa dun nawi joka mo de crise ngaji
le ndudo suudu to shafaje yeyete jama ana heewi don njeyo ledde o holiti wiide ko heewi yimbel ngarobe tombe fu shafaje nyaw ubal warta sodde to bongo beedade jameji tunnudidi ilata sabimbini beedagol odidi kanjine edi keewi torda mohammed agibu jallo njeyo ledde
d'abord les médicaments
en chatta safareji kewdi safareji kefi durma kanye dande nawore tiagal dun mi ngo safare nyawuji mawdi hono tension kanye diabete ka e wakati mo gonden do safare burdo sodede woni safare kefi
pali actuellement
Vincent Sanogo yo conseiller le hejo kumani do habude nyaw ubal ole leede amendi o wide beedagol nyaw ubal ole odo wakati tobo mongo darna mudum ana hen o monarda jamande teddina dabreji kolitaadi wide ana wawi sakkaade nyaw ubal o wuwa nokkuje mu en fa laaba wakati fu
ya
hika kefi satti maunude dina rawani sabu hikka toboji di mauni dina dubi jabbidi di dundu ana lata sababu wadude kefi ka min baba halde haddu yimbe no foti ko rawani talkidi min kolla ana yotto yimbe ujunere e temede nay mo kefi lati sababu mun en
formation sanitaire public
Vincent Sanogo jokintini wiide fa wawde habude nyaw ubal o won dati di kanankobe kuma ni be challalle leendi itti le hakkune majji ana hokkude jamande arkileji chuwadi mere mere wadde imadaraji fa peso sukabe taw de dum fu nyaw ubal oka ana wondi masimbinde yimbe le lindi
sekrabe mbiyan don garten haddude bete hande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade hejo jamen di do kabaruji foro ma hebude do beme am ande to songa di www.studiotamantop.org no noddi do odo di numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no kon nande do no do ser yotre meden der wodi wottu juno mi joti on yimbe le hedi be mi le mali fu e mangal modu fande fe no kon no birumi on non yewtere meɗen nde waran yowade dow rewɓe ɗum won boto mawɗo gaɗɗo le leydi meɗen di boto humminiɗo kabaru yimɓele golloɓe wonɓe le nokko koɓe noddiri ɗum woni koɓe noddiri dialogue social no biriten le oɗo boto mo fuɗɗi le sappo e jeɗɗi lewru octobre ɗum timmo yile nogaɗiɗi lewru octobre ɗo bomo koɗo wattu jono tam hakkillaji jamarde hono worri kamɓe ɗum won rewɓele ɓe haqqeji mabɓe kuncenama hoore no ɗiɗo golleji worrina fa keɓe famtare keɓɓe Mamadou Sama Seko e Fatoumatama Yika.
E wi o debbo goto kawruɗe nde jonde kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ni an wawi wadde fa deƴere heɓe le Mali le o wattu mo tiɗallaji woodi e wi makko hawrugol syndicat ngaji kewɗi ɗum waɗan fa kaltidal waɗa
normalement c'est une arme pour apaiser
ko hanni kay ñufkol baasi huntangol hoore deƴere wonande kala gonɓe e raf kawral ndenno an hani jaati goto fuf huntana hoore kaltidal wakkati joni o hewti ɗiɗo seraji fuf na e le leydi ndi fay hunde biltatako caggal jooɗo haala gal kaltidal tan holare hotete hakkunde woniɓe kabaru
muɗum entre les acteurs
ɗum fuu e tawede rewɓe hewɓe woɓɓe wonɓe e baale syndicat ngaji kolliti wiide ngal kawrital balɗe jeegom waɗi fa darte hono hani waɗede fa deƴƴere waɗa ɓe kolliti wiide syndicat ngaji ɗi ana kani jangguinede golloɓe kollite heɗi woni fanda syndicat ngaji madame Tandia Fatoumata Dede Keita won e syndicat golloɓe le ministére humuninde hajuji mali gonɗi sella
tottodiral hakkillaji ɗi latiki sababu ɓeydorade faamu dow ko heewi goto hakkeji syndicat ngaji ɗi yo e misalu tawrede suudu ene wawi jaati wiide hewɓe andana oɗo kabaru o hakkunde syndicat ji ɗi yuppitere le golle syndicat ji ɗi saabi rafi andal sariya ji ɗi sowona ɗum soni neɗɗon andani ɗiɗo sariya ji ɗi kartidal newato sanne hakkunde patronat laamukoɓeɓe kañum e syndicat ji ɗi
le patronat les autorités les syndicats
madame Bouare Kaba Simaga woni jokko secrétaire général Sineb Segu fedde humuninde jande ley leyire o litti wiide himmeji makko kuncanama hoore ley ko hani daranede e ley o batu hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi
y a plusieurs de nos recommandations quand même qui ont été prises en compte
ko heewi himmeji amen ɗi gattanama hakkillo haala guenari memama juddi hertadi e dow sifa golleji e dow jogola sifaji hakkunde gollirɗe fourbaɗe e humtande hoore ɗum kabaru juddi e addadu ko wiyete 3ème classe gonnoɗo duuɓi sappo e nayyi wartide ɗum juuɓi jetti jila amen kay yo guennari heeɓe ele kala gueɗe gollirɗe
mais quand même on espère avoir des primes surtout dans chaque corporation
caggal ɗi golleji hawruɓe e o batu kolliti toɓɓe temedere e capanɗe tati e jeenayyi kanɗe huncenede hoore ley majje ana hen fondude guennariji kañe yewdugol saariya golle yala joingol syndicat ngaji ana laaɓine